But of course, alikuwa wetu kwa chini mpaka utos. Akasema daddy sasa wewe ndiyo boss. Nikasema shosh, but then we connect the dots. Akinipea keki na mpea steki. Mini mesimama kama nimeketi. Hilevo ya mechi lazima konfeti. Nimu Cristiano but I'm even a Messi. He did so good now I got you confessing. Everything fluid kuna swimu ndani ya bedding. Nimekuwa plumber, nimekuwa mamba. Kime ni ramba, ayaye. Nyumba yangu hey, imefurika maji. Maji mefika kitandani. Must be the okra. Okra. Okra water. Okra. Okra water.
But of course, I'm a Luo. Kisungu pek, to wadhumote. But of course, she's a Luo. Kako tingo debe, mano mana dende. Steadily, steadily, slippery, watery. Lota be yungu ni eno tatini, tatini. Kachiri, kachiri, misi nanga ubaguzi. Dogo, kubwa, bora, babuli, babuli. Anakado godo, mimi si mchoyo. Kenye iko kwa godoro, ni maji ya mamko.
Ya gym hiyo yake ni genetics na naipenda, so I had to check it. Kubwa kamzinga, so I had to bless it. Na hiyo kitu ni sweet. I think alikula mananasi this week. Ana ride aki scream, anongeza speed. Ame sweat, nime sweat pia tunachafua scene.
Legs in the air, baby I'm your pilot. Make you feel turbulence before your arrival. Girls ni omi ya sekete maber. Shower them sex, then shower just to see.
Ayaye, nyumba yangu we. Imefurika maji, maji mefika kitandani.